Molweni, uDokotela uZweli Mkhize, usihlalo wekomiti lasePalamende leCOGTA. Sihambele lapha ephondweni lase-Eastern Cape sizojonga umcimbi obhekene nolwaluko. Singeneke ngaphansi kwe-district ye-OR Tambo, savakashela izindawo ngaphansi kwengquza municipality, indawo njengabo lusikisiki abo Flagstaff nezinye eziseduzane. Nakhona ke sithole umbiko ochaza ukuthi uhlelo lokwaluka luhamba kanjani. Okusikhathaze kakhulu lapha ukuthi kule district sithola sekunabakhwetha abayi-6 abaswelekile, kanti uma kubalwa iprovinsi yonke kusweleka abakhwetha abangu-12. Kuyasiphazamisa kakhulu ke lokhu ngoba izizathu ezibekwayo zokusweleka kwabakhwetha izinto nokho uma uzijonga uyabona ukuthi ezinye zazo bekungafanele zibe zizathu ebekungasweleka umuntu ngazo. Awomunye bachaza ukuthi uvaleke isifuba sacinana wahluleka ukuphefumula. Ayikho-ke into yolwaluko efanele ibange ingxaki yesifuba ngaphandle komuntu ofike mhlawumbe enesifo esithile ebesingazange siqashelwe ukuthi sikhona, noma oxakwe ukugula okuthile wangasukunyelwa ngesikhathi ukuthi ahambe aye othola ukunyangwa. Omunye uma bechaza bathi udideke ingqondo, wakhuluma izinto ezingekho, wakhomba ukuthi ubona izinto ezingekho. Lokho kukodwa kukhomba ukuthi mhlawumbe loyo ube nesifo esithile sokuphathwa izifo zengqondo, noma ube naloko esikubiza ngesilungu esithi fever, enyuke kakhulu ukushisa komzimba ngenxa kungene infection, kwangena intsholongwane egazini wase egula kakhulu. Zonke lezo zinto, kokunye kungaba ukuthi yilabo abangazange basele amanzi ngendlela efanele koma umzimba. Zonke lezo zinto izinto ezivikelekayo esifisa ukuba uma kusetshenzwa uhlale kuneso eligadile ukuthi bangangeni ebhumeni abakhwetha abanganalo uhlelo lukagqirha olushoyo ukuthi bathekhiwe izifo kwabonakala ukuthi bayaphila. Abanye, omunye usweleke ngoba kushe ushile esebhomeni, abanye kubalwa izifo eziseceleni okungafanele ngabe ziyabagulisa. Yilokhu-ke okusikhathazayo esizothi-ke siyafisa ukuthi kubanjiswane eduze nogqirha kanye nezibhedlela ukuze kunyangwe ababonakala benokugula, bahlangulwe kungakafiki isikhathi sokuba basweleke. Sihambile-ke ey'ndaweni ezihlukene. Kwenye indawo-ke sathola ukuthi kule ngxaki ezingcibi amakhankatha angazange abe nawo amaphepha wonke afanele okuchaza ukuthi abakhwetha bachekiwe bogqirha, banako ukuvumeleka ngabazali nomndeni uyazi ukuthi bakhona. Abanjalo-ke babe banenkinga ngoba kusho ukuthi sebephula umthetho, okudinga kuthathwe izinyathelo zokuba babhekane nengalo yasemthethweni. Kwezinye iy'ndawo esitholayo ukuthi kube nenkinga yomkhwetha othe angasweleka, kwagcina kungabi sakhona omunye nje okwazi ukuchaza ukuthi bekwenze njani, ulimale kanjani, abomndeni benze njani. Kugcina sekuyinkinga-ke kwanabomndeni kungasatholakali kahle ulwazi lokuthi kwenzekeni. Kuyasinda-ke lokho ngoba kusho ukuthi sizoba nabantu abazolimala singabi nayo indlela yokuyilungisa le nto. Kanti siyafisa ukuthi uma abafana beya entabeni kufanele bahambe bephila. Uma abafana beya entabeni kufanele bahambe bephila, babuye bephila njengokusho kwesiqubulo sesifundazwe. Kulokhu kuyahlupha uma kungekho ukubambisana. Kwenye indawo sifike zingekho lezi ncwadi, base bethi babize igama likagqirha othile ukuthi gqirha othile uyena obabhalelile ukuthi bangaya esuthwini. Samfonela ugqirha samkhulumisa, hayi kwacaca ugqirha akayazi yonke loo nto okukhulunywa ngayo. Uthi ugqirha uma kukhona into ethinta yena sibe sobona ngoba esayinile ngoba kusemthethweni. Ngakho siyacela ukuthi kuhlonishwe ukuhambisa ngendlela yomthetho ukuthi bangayi abafana esuthwini bengazange bachekwe ugqirha ngoba kubafaka engcupheni yokuthi bangalimala ngesifo ebesingalapheka. Siyaqhubeka ke namuhla ke siya kobheka endaweni ezihlukene, sizobe sikutsolo siya kwezinye indawo, kodwa sisacela sincenga ukuthi izinkosi namagosa kahulumeni mabebenako ukubambisana ngoba kusengathi kwezinye indawo ilowo uzenzela ngendlela yakhe. Bese kuba lukhuni-ke ukuhlangula abakhwetha abasengxakini uma inkosi yaleyo nqila ingazange ibambisane nalabo abasemagoseni uhulumente. Konke lokho sima sihlangana nako, siyabona ukuthi nokho imizamo ikhona, amakomiti akhona, kuyazanywa ngayo yonke indlela, kodwa kuyadingeka ukuba uhulumeni kazwelonke nohulumeni wephondo balekelele kakhulu. Ziyadingeka izimoto, uyadingeka abantu abaningi abazosukumela lo msebenzi, ngoba lapho inkinga ikhona uyibona sowufike khona. Uma ungafikanga ukwazi ukuyibona, ukuze-ke sikwazi ukulekelela ukuthi kunciphe izingozi, kudinga sibe nakho ukubambisana kakhulu. Siyabulela kakhulu-ke kuwonke kuzo zonke izakhiwo ezikhona, izinkosi, umasipala, iphondo bayazama ukubambisana. Siyathemba ukuthi kogcina inqobekile inkinga yokusweleka kwabakhwetha. Enkosi.